Sibe siloku simile mzuzwana nje uma nithanda senzele umkhuleko. Nkulunkulu othandekayo, siyabonga ngalokhu enye inhlanhla ukuba ngakulolu hlangothi lwephakade ukushumayela izwi lendodana yakho futhi. Sizocela kulobu busuku ukuthi uzokhuluma kithi ngendlela ekhethekile ngezwi lakho, sibe nenhlanganyelo enhle kamoya ongcwele ezimpilweni zethu emlayezweni wethu kulobu busuku. Futhi kwangathi labo abadingayo bangathola lokho abakudinga ngempela. Sikhulekela ukuthi uzophulukisa abagulayo kulobu busuku futhi Nkosi. Uzithele lodumo ngokuba siyakucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Emva kwaleso sikhathi simangalisayo senhlanganyelo kulokhu kusa ekudleni kwasekuseni kweFull Gospel Businessmen, sibe nje nenhlanganyelo enkulu futhi sibonga iNkosi ngalokho. Futhi manje kulobu busuku sibona ukuthi abaningi benu bamile, futhi ngenkathi senyuka bekunabantu phandle esiteledini behamba bengena ndawo yokuba kuyo. Ngakho sifuna ukusheshisa nje ngokukhulu ukushesha esingakwenza. Futhi ngizwe ngendodana yami ebingilindile emnyango ukuthi ngizokhuluma futhi kusasentambama. Ngiyacabanga kule ndawo okwesikhathi esifushane nje. Inkosi Thanda, ngizokhuluma ngendaba khona-ke. Kungani ngifanele ngizalwe ngokusha na? Omncane nje umlayezo wevangeli kafushane, hayi ngaphezu kwamashumi amabili imizuzu engamashumi amathathu. Niphume ligame enxa lesithathu ukuze nikwazi ukuya ekhaya futhi niphumule futhi okwakusasa kusihlwa. Kusasa kusihlwa silindele ukuba nenkonzo yokuphulukisa, bese kuthi-ke siqhubeke kuze kube ngolwesithathu olulandelayo ebusuku. Ngifisa ukufunda kulobu busuku umbhalo omncane okuthola nje ukuhleleka kweumuzwa womhlangano. Utholakala ngale kuMathewu ongcwele we-12 ivesi lama-42 ukuthola nje isidlalelo salokho esifuna ukukusho ingqikithi encane. Futhi indlovukazi yaseningizimu iza kusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane silahle, ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba iza kuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi bhekani lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Manje ngingathanda ukuthatha indikimba kulobu busuku uma iNkosi ithanda, ngendaba ethi isono sokungakholwa.
And there's really only one sin, and that is unbelief.
Futhi ngempela singe kuphela isono nalokho ngokungakholwa. Izikhathi eziningi sicabanga ukuthi isono ngokuphuza nokugembula nokuphinga, kodwa lokho akusise isono. Lokho nje yizingxenye ezingahlukaniseki zokungakholwa. Owesilisa wenza lokho nowesifazane ngoba abakholwa iNkosi Jesu. Uma bebekholwa iNkosi Jesu, khona-ke bebengeke bazenze lezo zinto. Ngakho isono esikubiza ngesono yizingxenye ezingahlukaniseki zokungakholwa. Futhi mibili kuphela imimoya elawula umuntu, lokho kuphakathi kokuthi ukukholwa kwakhe noma ukungakholwa. Ngamunye wethu kulobu busuku ungenwe ngomunye noma omunye waleyo mimoya.
And unbelief is such a horrible thing. And Jesus here had just...
Nokungakholwa kuyinto embi kabi. NoJesu lapha wayekade efundisa nje kubantu futhi ebasola ngenxa yokungakholwa kwabo.
And in the previous chapter he had said, "Thou Sodom and Capernaum, which..."
Futhi esahlukweni esedlule wayethe, "Wena Sidoni neKapenawume abaphakanyiselwe ezulwini bayakwehliselwa esogweni, ngokuba uma imisebenzi yamandla yayenziwe kini." Esodoma naseGomora nakweminye imizi, uma imisebenzi yamandla yayenziwe eSodoma naseGomora yayenziwe eKapenawume, wathi, "Biyobe isamile kuze kube yilolu suku."
So why wasn't Sodom and Gomorrah standing?
Ngakho kungani iSodoma neGomora lalingamile na? Babe nengelosi, babe nomlayezo wokukhululwa. Babe nesiprofeto izexwayiso zikaNkulunkulu futhi behluleka ukukwemukela. Futhi namhlanje iSodoma neGomora lilele phansi ekugcineni kolwandle olufile. Akusekho ngisho izinsalela zalo ezisele.
That's the results of unbelief.
Leyo yimiphumela yokungakholwa. NoJesu wathi omkhulu ulapha manje kuna lowo mlayezo futhi basalokhu bengakukholwa. Futhi khona ke wabhekisela kukho futhi wayesanda kubizwa ngoBelzebule, noBelzebule kwakucatshangwa ukuthi wayeyinkosana yodevil.
And because that he was able to discern the thoughts of the people.
Futhi ngenxa yokuthi wayekwazi ukwehlulela imicabango yabantu ebatshela ukuthi babe kuphi nokuthi babenzeni, bathi wayengumoya omubi kuye enza lokho.
Could you imagine?
Ubungathini nje abesilisa labesifazane ababezungezwe ngaphansi kokufundwa kwemibhalo eminyakeni.
And it had the great schools of spirit.
Futhi babenezikole ezinkulu zomoya futhi bebeyoba sesimweni ukuze kuthi babone okunjengalokho futhi bakubethele phansi njengodevele sebenza lapho imibhalo wawucaphune ngokusobala ukuthi lokho kuyoba yikho na.
And they were so tucked up in their own dogmas.
Futhi babethatheke kakhulu ezifundisweni ezingaphikiswe ezingezabo nasesayenseni yezenkolo engeyabo baze behluleka ukumqonda.
God in all ages has worked through man.
UNkulunkulu kuye yonke iminyaka usebenze ngabantu nesizathu sokuthi bengamkholwanga ngoba wayenza le misebenzi emikhulu kaNkulunkulu nokho engumuntu.
But it pleases God to manifest himself.
Kodwa kuyamthokozisa uNkulunkulu ukuzibonakalisa ngezikhonzi zakhe ngokuba uNkulunkulu ngumoya.
And God was manifesting himself through
futhi uNkulunkulu wabonakaliswa yena uqobo ngendodana yakhe inkosi uJesu futhi babezama ukusho ukuthi wazenza uNkulunkulu. Futhi bathi umuntu oyakwenza lokhu ubeyofanele ukukhandwa ngamatshe noma bulawe. Isijeziso sokubulawa okungukuthi ukukhandwa ngamatshe kwakungukujeziswa ngokubulawayo. Futhi nje abakwazanga ukubona ukuthi yena engumuntu wayengakwenza kanjani lokho.
And the world hasn't changed too much. It's still hard for people to
nezwe alikashintshi kakhulu. Kusenzima kubantu ukubona ukuthi uNkulunkulu ungumoya osebenza ngabantu.
God always has worked through man. All ages. He manifests himself through Moses.
UNkulunkulu njalo usebenza ngomuntu yonke iminyaka. Uzibonakalisa yena uqobo ngoMose, nangoElia, nangoNoah, noEnoch.
All through the ages, God manifests himself through his agency.
Yonke iminyaka uNkulunkulu wazibonakalisa yena uqobo ngokuzisebenzela kwakhe umuntu. Futhi wethembisa ukuthi kulonyaka wabezizwe uyozibonakalisa uqobo lwakhe ngezikhonzi zakhe ibandla. Kodwa inkathazo yakho ingukuthi namhlanje ukuthi ngabunye ufune ukuthi lelo bandla ayekhuluma ngalo kusho ihlelo lami. Futhi ungeke ukuvumele komunye umfo, kodwa uNkulunkulu akasebenzi ngamahlelo, usebenza ngabantu ngamunye. Futhi siyathola lapha evesini eledlule ukuthi uyabasola futhi etshela laba bantu ngesono sabo sokungakholwa. Wakusho lokho wakhuluma ngoJona nokuthi uJona waya kanjani emzini wabantu abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili.
And God sent him down there with a message to those people.
No, uNkulunkulu wamthumela izansi lapho nomlayezo kulabo bantu futhi iningi lethu liyayazi indaba ukuthi wathatha kanjani umkhumbi oyetharashishi futhi esendleleni yakhe ehla kwaqubuka isiphepho.
Oh, there's many times that we like to say that.
Kunezikhathi eziningi esithanda ukusho ukuthi Jona wayengaphandle kwentando kaNkulunkulu ngakho konke futhi angahle ukuba wayenjalo ngokokuthunywa.
makes all things work together for good.
Kodwa uNkulunkulu wenza konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo futhi waphendula lolo hambo lomprofeti ongalaleli lwaba ngesinye sezibusiso ezinkulunkulu nazo zonke esingafunda ngazo. Kwathi umkhumbi usuzocwila bambopha izandla nezinyawo base bemphonsa ngaphandle komkhumbi nenhlanzi enkulu yeza emanzini futhi yamgwinya. Futhi noma ubani uyazi emva kokudla kwenhlanzi iya phansi ekugcineni kwamanzi futhi lapho iphumuza izigwedli zayo phansi ekugcineni. Phakela izinhlanzi zakho ezincane ezisagolide zibhekisise ukuthi zihlala kanjani ekugcineni emva kokuba zizingele emanzini futhi zithola lokho ezifuna ukukudla khona-ke ziyehla bese ziphumuze izigwedli zazo ezincane phansi ekugcineni zonke izinhlanzi zenza lokho. Nale nhlanzi enkulu uNkulunkulu ayeyilungiselele esikholwa ukuthi ingumkhomo ngenkathi isigwinye uJona yasuka yehlela phansi kugcineni ukuba iphumule ngoba kufanele ukuthi kwakungukubhu kude kunzima impela phezulu lapho esiphephweni esikhulu sishaya amanzi esuka ngapha eya ngapha kodwa yayigcwele esiswini ngakho yacabanga ukuthi yayizokwehla nje futhi iphumule. Futhi bengicabanga kaningi lapho ngizwa abantu besho ukuthi awu ngiyamukela uKristu njengomsindisi wami kodwa uyazi ngingeke nje ngakuphila. Noma uzwe omunye ethi ngiyamukela uKristu njengomphulukisi wami futhi oh angazi angiboni nje ukuthi isandla sami singcono.
With the ulcers doesn't feel any better.
Isisu sami esinezilonda ngaphakathi asizwa kalisi ngcono ikhanda lami aliyekanga ukuba buhlungu khona-ke uthe kucabangeli kwengqondo nje wemukela uKristu. Lapho ubamba uKristu enhliziyweni akukho zimpawu ezikukhathazayo kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke akunendaba ukuthi kwenzekani usalokhu ubiza izwi likaNkulunkulu ngeqiniso. Wo leyo ndawo encane engcwele ukuthi lapho umuntu engahlangana khona noNkulunkulu njengoba uMose ayenayo kwingemuva logwadule emva kweminyaka engamashumi amaneyi yokufunda okuhle iziqu eziphakeme kunazo zonke ezikhona ezazinganikezwa azi isikhundla sakhe njengomkhululi nanjengomhebheru futhi azi ukuthi uNkulunkulu wayembizela ukuthunywa. Futhi nokho wayazi kakhulu ngoNkulunkulu emizuzwini emihlanu ebukhoneni baleso sihlahla esivuthayo kwinayo yonke iminyaka yakhe engamashumi amane yesayensi yezenkolo amfundisa yona wayesebukhoneni bukaNkulunkulu. Futhi wonke umuntu oya ensimini ukuyoshumayela ivangeli akafanele neze asuke aze abe naleso sihlakalo sangemuva kogwadule. Akekho obengachaza lokho kuphume emgqondweni yakho. Akunendaba ukuthi bayisonta kangakanani imibhalo futhi basho lokho noma ukunye uma uke wahlangana noNkulunkulu ubuso nobuso embhaphathizweni weqiniso kamoya ongcwele. Abekho osiyazi bezenkolo abanele ezweni ukuba bake bakusule enkumbulweni yakho kukhona okwenzekile wawulapho. Lapho umuntu ethola leyo ndawo akekho ongakuchaza akususe kuye. Futhi lapho umuntu ethola leyo ndawo kuKristu lokho kukholwa ukuthi ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe bekungeke kube nodokotela benelezweni abakutshela ukuthi ubusuzofa akunendaba ukuthi izimpawu zakho ziyini usakukholwa noma kanjani. Njengo-Abrahama wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona wathetha uNkulunkulu ezwini lakhe ekholwa ukuthi wayekwazi ukwenza lokho ayekwethembisile. Inkathazo yakho ikanye nebandla namhlanje siza ngethemba esikhundleni sokukholwa. Ukukholwa kuqinisekile, ukukholwa akudingi sikhuthaze, ukukholwa kuyazi ukuthi kukhuluma ngani. Ukukholwa kuqinile, ukukholwa kuneziboya esifubeni, kuyakhuluma futhi zonke ezinye zithule du.
can't even speak at all when real godly faith speaks.
Izimpawu azikwazi ngisho ukukhuluma nhlobo lapho okwangempela kukholwa kokumesaba uNkulunkulu ukukhuluma kunephansi kuyazi ukuthi kukuphi kube nesihlakalo. Lapho ngizwa abantu besho ngezimpawu zabo ngicabanga ngoJona. Uma kwakukhona noma yimuphi umuntu owayenelungelo lokukhononda ngezimpawu kwakuyoba nguJona. Besingacabanga ukuthi wahlubuka ngoba wayephumile entandweni kaNkulunkulu ngekathi ehlulekile ukwenza lokho uNkulunkulu ayemtshela ukuba kwenze. Futhi khona-ke waye enezandla zakhe ziboshwe emva kwakhe, waye sesiswini senhlanzi futhi iphumela olwandlekazi olunesiphepho nesiphepho esinamandla esikhulu phezu kolwandlekazi. Esiswini somkhomo nokhula lwasolwandle luzungeze intamo yakhe nobuhlanzo. Futhi uma wayebuka ngapha kwakuyisisu somkhomo, yonke indlela ayebuka ngayo kwakuyisisu somkhomo. Ukhuluma ngezimpawu wayenazo, akukho muntu lapha kulobu busuku okuleso simo. Kodwa bukani ukuthi lowo mfo wenzeni? Sicabanga ukuthi wahlubuka futhi waphuma kanjalo entandweni kaNkulunkulu, futhi sisentandweni yakhe ngokuphelele. Futhi ngaphansi kwalolo hlobo lokuhleleka wathi, kuyize kwamanga, angeke ngize ngikubuke, kepha ngizophinde ngibheke ithempeli lakho elingcwele. Ngokuba wayazi ukuthi ngenkathi uSolomon enikele ithempeli futhi wakhuleka lo mkhuleko kuNkulunkulu, uma abantu bakho besenkathazweni nomaphi futhi bezobheka ngakuleli thempeli elingcwele, khona-ke yizwa umkhuleko wabo Nkosi futhi ubakhulule. Futhi wayekholelwa emkhulekweni kaSolomoni nethempeli elakhiwa ngumuntu. Futhi ngaphansi kwalezo zimpawu nalezo zimo, uma wayengawukholwa umkhuleko kaSolomoni nethempeli elalenziwe ngabantu, besifanele sibe yini kulobu busuku ngaphansi kwalezi zimo ungabheki ithempeli elenziwe ngezandla noma umuntu wasemhlabeni okhulekile? Kodwa esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu uqobo lwakhe lapho uJesu emikhona ngakwesokunene sakhe, ngegazi lakhe uqobo lwenza kuncusela phezu kokuvuma kwethu ngenkathi efela leyo nhloso, na sifanele sibheke kude ezimpawini zethu futhi sibize lezo zinto ezikhona ngokungathi azikho. UNkulunkulu wenza isithembiso. Futhi bukani ukuthi uNkulunkulu wamenzelani lo mphrofethi phansi kwalezo zimo, wamgcina ephila izinsuku ezintathu. Manje siyazi ukuthi abantu baseNineve babekhonza izithombe noNkulunkulu wabo wolwandle kwakungumkhomo, futhi wonke umdobi ngasosebeni, futhi nakho kuza umkhomo ubhukuda ngogwini futhi ukhafula umprofethi ogwini. UNkulunkulu eveza umprofethi impela babeyokuzwa. Futhi lapho edabula umuzi eShumayela, abantu ababengazi ukuthi yisiphi isandla sokudla nesokunqele baphenduka baze babeka umlotha nendwangu yamasaka ezilwaneni zabo. NoJesu wabhekisela kulokho ukuthi abantu baseNineve baphenduka ekushumayeleni kukaJona, futhi wathi lapha kukhona omkhulu kunoJona, futhi bambiza ngoBelzebhule. Khona-ke wabhekisela endlovukazini yaseNingizimu esiyaziyo ukuthi indlovukazi yaseSheba. Futhi manje uma uzokala ebalazweni lakho ukuthi kukude kangakanani ukusuka ePalestine kwehlele Sheba, manje ngezinsuku zikaSolomoni uNkulunkulu wayesebenza, kanti futhi akakaze ashiye abantu bakhe bengenafakazi. Yonke iminyaka uNkulunkulu ubeneziphiwo zakhe kubantu bakhe. Vele uthole lokho futhi kuyo yonke iminyaka uNkulunkulu benommeleli wakhe emhlabeni, akakaze angabi naye ufakazi. Futhi ngezinsuku zikaSolomoni uNkulunkulu wayephe uSolomoni isipho. Futhi lapho uNkulunkulu ethumela isiphiwo esinjalo, futhi uma abantu besala kuba yinxushunxushu kubantu.
But if the people receive such a gift, then it is a golden age.
Kodwa uma abantu bemukele isiphiwo sinjalo, khona-ke ngunyaka wegolide kulabo bantu.
And it
futhi wayezama ukubazisa ukuthi lowo kwakungunyaka wabo wegolide, kodwa abawemukelanga. Wathi, ngifikile futhi ngenze imisebenzi kaNkulunkulu phambi kwenu futhi aningikholwa. Wathi, bhekisisani ukuthi kwenzekani ngezinsuku zikaJona, futhi bhekisisani ukuthi kwenzekani ngezinsuku zikaSolomoni. Manje ake sithathe lokho imizuzu embalwa nje. Futhi bukani ezinsukwini zikaSolomoni, ngenkathi uNkulunkulu enika uSolomoni isipho esikhulu sokubona okufihlakele, futhi wonke u-Israyeli wabuthana ngakuso. Wo, bekungeke yini kube usuku olukhulu namhlanje ukuba onke amabandla abengabuthana azungeze isipho esikhulu sikaNkulunkulu, uMoya Ongcwele na? Bekungeke yini kumangalise uma nje besingakhohlwa ukwehluka kwethu namahlelo, futhi nje sibuthane ngasesiphiweni esikhulu kulezo zonke uNkulunkulu ake asithumele emhlabeni, uMoya Ongcwele na? Indodana yakhe yafa ukuze yafike. Wena uthi uMoya Ongcwele uyisipho esikhulu kunoKristu na? NgoKristu kwafika uMoya Ongcwele. Ngenkathi bembiza ngoBhelizebhuli, wathi, nisho lokho ngokumelene nami, indodana yomuntu ngizonithethelela, kodwa nxa uMoya Ongcwele esefikile futhi wenze into efanayo, izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kuleli zwe noma izwe elizayo, futhi lolu usuku olukhulu kunalolo lwaluyilo uMoya Ongcwele usebenza emhlabeni wonke ebandleni lakhe. Futhi bekungeke kumangalise na? Bekuyoba njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaSolomoni, futhi noma ubani uyazi ukuthi leyo kwakuyiminyaka eyinkulungwane yegolide ka-Israyeli. Ngezinsuku zikaSolomoni bakha ithempeli, zonke izizwe zabesaba. Futhi namhlanje lapho sinokwesaba okukhulu kakhulu namasipukniki ezibhakabhakeni, ngiyabona lapho iRussia ibeke khona isisodwa ngempumelelo ezansi lapho manje esingaphezu kwethani. Ngelungelo lwezinsuku sizovuka futhi sakha izindawo zokukhosela ndawo zonke. Izokusiza ngani leyo ndawo yokukhosela lapho ibhomu le-hydrogen? Njengoba bengikhuluma inhlanhla komunye usosayensi maduzane nje uthe, futhi Branham, lelo bhomu lizoqhumisa imbobo emhlabathini amafiti ayikhulu namashumi ayisikhombisa nanhlanu kujula amamayela ayikhulu isikwele. Ukuba-ke ubungamafidi angamakhulu amahlanu ngaphansi komhlabathi, ngani ukungqubuzana bekuyofahlaza onke amangqamuzana emzimbeni wakho? Ukuba-ke ubukude angamakhulu amamayela na, bekuyobe kusalokhu kwenza okufanayo? UNkulunkulu wenzile, akukho ndawo yokucasha phansi lapha ngaphandle kweyodwa, futhi sinompheme webhomu. Awenziwa ngensimbi noma wenziwa ngangaphansi komhlaba, wenziwa ngezimpaphe. Phansi kwamaphiko akhe sizohlala futhi sihlwithwe ngaphambi kokuba le nto yenzeke, ukuphepha nokulondeka. Futhi siyabona ukuthi u-Israyeli wayephephile inqobo nje uma babebuthana ngakuNkulunkulu. Futhi lokhu kufanele ukuthi kwaqala ilukuluku elikhulu yonke indawo, abantu abedlulayo babeyobona ukuhlangana nobunye buka-Israyeli, nalokho kwasabalala kusuka esizweni kuya esizweni. Bekuyoba ngendlela efanayo kwelakithi elikhulu elihle, izwe elithandekayo namhlanje laseMelika, uma onke amabandla abeyohlangana ndawonye namaKristu ahlanganise izinhliziyo zawo ndawonye, nabantu ababizwa ngegama lami bayakubuthana ndawonye futhi bakhuleke. Khona-ke ngiyakuzwa ngisezulwini, bekungeke yini kube ngukwesaba okukhulu kunakho konke iRussia eyake yaba nakho? Ngenkathi bazi ukuthi yonke inhlangano yamaKristu yaseMelika yayihlangene njengeyodwa na? Impela bekuyoba njalo, akekho ongalwa noNkulunkulu. No-Israyeli wayehlangene kanjalo futhi babengenazimpi, wonke umuntu wayebesaba, bengesabi u-Israyeli kodwa besaba uNkulunkulu wabo. Nalo owedlulayo ovela ezingxenyeni zehlukene zomhlaba ehamba esuka endaweni eye endaweni, lezi zindaba zaze zayothi ngqu ezansi shaba, wonke umuntu odlulayo wayethi ndlovukazini encane ezansi lapho, wo ufanele ube phezulu kwa-Israyeli. uNkulunkulu ubathumelele isipho esikhulu futhi siyasebenza ngangikhona ngenkathi ngikubone ukubonakaliswa. Yeka kuxuxuma kufanele ukuthi kwakuyikho futhi niyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwe izwi likaNkulunkulu. Futhi ngenkathi le ndlovukazi encane yayilokhu izwa abehlukene besho ngokuthi kwakukhona uNkulunkulu phezulu lapho owayegcobe indoda ngesiphiwo esikhulu, inhliziyo yayo iqala ukulangazelela. Umbhalo usho ukuthi ningusawoti yomhlaba, futhi uma ufuna abantu bomele uKristu, yiba nobusawoti nje, yilokho kuphela ibandla elifanele likwenze. Usawoti udala ukoma. Kodwa uma usawoti ulahlekelwe amandla awo, ibandla lilahlekelwe amandla alo, futhi nje liba amahlelo. Kusukela manje akusasizi lutho kodwa kuba kukhulunywe ngakho kunyathelwe phansi kwezinyawo zabantu. Usuku lunje pho esiphila kulo, kusolo kunje pho kubantu, kodwa impumelelo ikwenzile. Manje qaphelani lelokho, ukwenza leyo ndlovukazi encane langazelele ukwenyukela lapho futhi ibone ngakho. Manje khumbulani, yayingumhedeni, umhedeni. Futhi ukuze ihambe iyobona ngakho, ngoba into ethize enhlizweni yayo iqala ukuyitshela ukuthi lokho kufanele kube okwangempela. Yebo, yayingobandla futhi yayinabapristi nabapishobhi kanjalo njalo, kodwa lonke ibandla layo laliyisihlakaniphi nje, isikejane nje sesayenze ezenkolo. Futhi yezwa ukuthi kwakukhona uNkulunkulu owayephila futhi wazibonakalisa. UNkulunkulu iba nomusa. Usiza ngani uNkulunkulu womlando uma engezuyo ofanayo namhlanje na? Uma umlilo wePentecost ungemuhle nje namhlanje njengoba wawunjalo ngaleyo nkathi, usiza ngani ukukhuluma ngawona? Ukuba-ke umuntu bebulawa amakhaza futhi wampendela umlilo futhi wathi ngelinye ilanga umlilo wavuthena, lokho ngeke kumenze afudumale. Akawufuni opendiwe umlilo womlando. Uma efa amakhaza, ufuna umlilo uvuthe. Futhi uma abantu abafunda iBhayibheli abafuni okuthize uNkulunkulu owaphila osukwini olwedlulayo, asibe noNkulunkulu wanamhlanje ofanayo nje njengoba wayenjalo ngalo nkathi. Sidinga uNkulunkulu oyinkathi yamanje. Kusiza ngani ukushumayela iBhayibheli uma uNkulunkulu eyisimungulu futhi engasiphenduli isithembiso sakhe na? Bekuyosiza ngani ukondla inyoni yakho engumzwilili uvitamin B, uvitamin A, ukwenza amaphiko ayo aqine futhi uyigcine esibiyelweni ngaso sonke isikhathi na? Awuyidedeli iphume. Asiza ngani amavithamini akho na? Asiza ngani onke amakholeji ethu nezikole zesayensi ezenkolo? Nabashumayeli bethu abakhulu beno-DD, PhD, no-L abaphindwe kabili no-D, usiza ngani lokho uma konke kukuNkulunkulu womlando ongaphili futhi enze ngokufanayo namhlanje? Ukuthi bafundisa ngalokho ukuthi kwenzeka na? IBhayibheli lithi unguye izolo namuhla naphakade, akafile, uvukile kwabafileyo futhi uphila kuze kube phakade, ukhona njalo njalo, usezindaweni zonke kuze kube phakade. Lowo nguNkulunkulu esifuna ukuzwa ngaye. Lowo nguNkulunkulu yonke yeqiniso. Indodana ekhethiwe ka-Abraham efuna ukuzwa ngaye futhi ifuna ukwazi ngaye. Ngenkathi ngehlela endiya, umbhishobhu webandla le-Methodist nabaningi babo bahlangana nathi bathi, Mfoti Branham ungezi ngapha njengesithunywa senkolo. Sazi kakhulu ngeBhayibheli kunoma nina bakayankini yonke nazi, futhi lelo iqiniso liyincwadi yaseMpumalanga. Sizama ukuliqonda ngemfundo yaseNtshonalanga. Wathi kodwa esikuzwayo ukuthi uNkulunkulu univakashele nina boyankini ngesiphiwo esizokwenza uNkulunkulu abe ngokoqobo, futhi enze iBhayibheli lakhe liphile. Futhi yilokho esifuna ukukubona. Yilapho amashumi ezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane eza kuKristu ngesikhathi esisodwa. Bafuna iqiniso eliphilayo. Uma uNkulunkulu emkhulu kangaka komunye unyaka, kungani engafani kulobu busuku na? Usiza ngani uma engumlando futhi engekho manje na? nalendlovukazi encane yayinodaba olufanayo sinonkulunkulu ethempelini oyefanele abe khona kusukela ngesinye isikhathi sinabapristi abafundiswe ukwedlula bonke okhona kodwa kukhona bayakhuluma futhi uNkulunkulu wabo akaphenduli kodwa ngiyezwa ukuthi kukhona uNkulunkulu ukukholwa kuvela ngokuzwa ngiyezwa ukuthi kukhona uNkulunkulu othanda abantu bakhe futhi uyazibonakalisa phakathi kwabantu bakhe ngingathanda kuhamba ngimbone
wo
lokho okubusisiwe ukoma okungcwele enhliziyweni yowesilisa noma yowesifazane okumele ukulunga umbhalo uthi niyakugcwaliswa manje bukani ukuthi yayifanele yenzeni awu uma yaya kumpristi wayo yayisithi ungangithethele izinyanga ezimbalwa na ngifisa ukwenyukela kwa-Israyeli ukubona ukuthi ngabele uNkulunkulu uyaphila yini abakhuluma ngaye owathumela isipho encekwini yakhe eyayibizwa ngoSolomoni ngingathanda kwenyukela lapho futhi ngikubone ngikubone kubonakaliswa kusobala labo bapristi babengeke bayidedele ihambe uyazi ibandla lethu liyibambisani kuleyo mvuselelo phezulu lapho kodwa uma lokho koma okukhulu okungcwele kusenhliziyweni yosifazane uzohamba noma kanjani kunjalo akukho okungama endleleni ngakho uNkulunkulu wayekade ekhuluma enhliziyweni yenenekazi elincane futhi lalazi ukuthi lalizoxoshwa kodwa yini lalingaxoshwa kuyo na yini lalidingeka lilahlekelwe yiyo na lalinesikhejane sezivumo khona kuphela
And now she's going because she's
futhi manje lihamba ngoba lizwile ukuthi kukhona uNkulunkulu ophila futhi asebenze phakathi kwabantu bakhe ngakho laqala ukulungiselela manje into yokuqala lalinenqwaba elalimelane nayo indawo yokuqala lingosifazane enye indawo yayingokuthi enye into ukuthi kwakukhona uhambo lude phakathi kweze lakubo nezwe lapho isipho sasikhona uma uzobala amamayela kulinganiselwa ukuthi kwalithatha izinyanga ezintathu ukuba lifike lapho hhayi kwikhadilekhe efakwe isitshayisamoya kodwa emhlane wekameli akumangalisa ujesu athi izome kohlulelweni futhi isilahle lesi sizukulwane ngeke size sinqamule isitelade ukuzokuzwa namakhadilekhe nazo zonke izinhlobo zezinto zokuhamba
Each of us are going to stand in the judgment with that.
Futhi ngamunye wethu uzome kwahlulelweni nalowo wesifazane.
She had 3 months on the back of a camel.
Wayenezinyanga ezintathu emhlane wekameli kodwa wayezimisela ukubona ukuthi ngabe kwakuqinisile noma cha. Umphristi wakhe emtshela ukuthi babengabambisani kahle lokho bekuyokucazulula kodwa wayezozibonela wayezokwenza njengoba sishilo emlayezweni izolo busuku ukuthi uNathanayeli noma uFilip watshela uNathanayeli wazobone uma kukhona kuhle kungavela eNazaretha ungahlali ekhaya futhi ugxeke woza uthole Ningaxeki hlalani phansi nithathe imibhalo futhi nibone ukuthi kuqinisile yini ileyo ndlela kuphela yokwazi iqiniso Hlalani imibhalo ngokuba kuyona ethini nokuphila kuphakade futhi iyo ifakaza ngami yilokho uJesu akusho Ngakho owesifazane omncane wathi enhlizweni yakhe ngikhuphukela lapho futhi ngizozitholela mina uqobo futhi uma kunjalo ngizokwesekela wathatha amakameli athwele igolide namatshe namakha nemuri nazo zonke izinhlobo zezipho ezinenani elikhulu futhi uma bekunguNkulunkulu ngempela kufanelekile ukwesekwa uma kungesuye uNkulunkulu akufanelekile ukwesekwa owesifazane wayenokuthile manje kwakufanele kube yikho ngempela wathi nginezinto ezithile enhliziyweni yami ngizothola ngakho walayisha amakameli akhe futhi walungiselela zonke izinceku zakhe Manje nansi enye into eyayi bhekene naye nalo lonke lelo golide kulawo makameli nawo wonke lawo matshe anenani elikhulu futhi wayenogwadule ukuba ahambe kulo izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye izinyanga ezintathu emhlane wekameli futhi ogwadule abantwana baka-Ishmayeli wayelapho okwakungabaphangi yeka kuhleleka obekuyoba yikho kubo babengagijima kalula kanjani kulowo wesifazane omncane nodwendwe lwezinqola olunqane lapho lwamasosha ambalwa abathenwa abaqaphi bethempeli futhi bavele bababulale ngokuceka phansi kodwa niyazi kukhona okuthize ngokukholwa akwazi noma yikuphi ukwesaba uma ukukholwa kubiza awukunaki ukwesaba noma yikuphi ukungabaza uvele uqhubeke nje uNkulunkulu uyakubiza kukho okungakumisa akazange acabange ngokwesaba ngoba wayezobona uNkulunkulu weqiniso nophilayo wayezibonakalisa yena uqobo futhi wasuka wahamba egibele amakameli futhi ngenkathi efika esangweni manje akezanga ukuba nje aye ngale futhi waxhumeka amathende akhe futhi ngokusokulandelayo kwathatha indawo yakhe ukubuka isiphiwo sikaNkulunkulu sisebenza wathi manje isikhathi sesifikile ngihambe izindlela ezinde ngakho ngiyeza manje ukubona ukuthi leso siphiwo siyasebenza ngempela noma cha futhi akaze langa nje ukuhlala amahora athi awabe mabili akaze langa nje umhlangano owodwa akazange afike wathi manje ngizongena futhi ngihlale phansi futhi ukuqala lo mshumelesha noma yini ibandla lami elingakufundisi ngizosukuma futhi ngiqishazele ngiphume lokho kuphakathi kokuthi kukhombisa ukungafundi noma ukungesilo uhlobo olukahle lokukhuliswa noma umqondo olawulwa ngudevil ileyo nto kuphela okuyimemezelayo uyafika kunendaba ukuthi kwakubonakala kwehluke kanjani wayezobona ukuthi ngabe kwakusebenza yini singakhuluma ngezinto eziningi kodwa ngabe kuyasebenza na lokho okulandelayo ngakho wavela nje wakhempa phandle esangweni ngiyakuthanda lokho uhlale kuze kuphele uthole ngakho Sengiyambona nemibhalo egoqwayo eyifunde phansi ebone izithembiso zonkulunkulu ayezenzile abone uma lezi zinto ziqhathaniswa nawo wayelapho ke ucabanga ukuthi kwenzekani ngalokho kusako kokuqala naleyo ndlovukazi encane emuva le ebandleni ngenkathi ibone owesilisa noma owesifazane noma umunye enyuka phambi kukasolomoni owesilisa nje futhi yabona leso siphiwo esikhulu sokubona okufihlakele siqala ukusebenza na ifanele ukuthi yathi yileyo ndlela nje engakuzwa ngayo futhi yahlala usuku nosuku kwaze kwafika ithuba layo futhi ngenkathi ima phambi kukasolomoni isiphiwo sikaNkulunkulu sasebenza kuyo ngokuba yathi usolomoni wayazisa yonke imibuzo enhliziyweni yayo futhi yakholwa futhi yama phakathi kwabantu emphakathini futhi obala yayisithi konke engakuzwa ngawe kuyiqiniso futhi ngaphezu kwalokho engikuzwile kuliqiniso uJesu wathi iyovuka ekwahlulelweni nalesi sizukulwane futhi silahle ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzobona isiphiwo esinjalo kuthiwani manje lapho sinesehlakalisayo na sinezinkulungwane zeminyaka kamuva nazo zonke izinhlobo zezehlakalo zikaNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu usaphila unguye impela nje namhlanje njengoba wayenjalo ngalowo nkathi ngenkathi ezazisa yena uqobo kuFiliphu ngenkathi uPetru engena emhlanganweni futhi wamtshela igama lakho ungusiboni noma uKefase negama likayihlo nguJonase futhi ngenkathi behamba futhi bathola indoda futhi bayiletha kuJesu wathi ungumIsrayeli okungekho nkohliso kuye wathi Rabi ungaze nini na wathi ungakabizwa nguFiliphu uphansi komuthi ngakubona wathi Rabi wena uyindodana kaNkulunkulu uyinkosi kaIsrayeli bathini labo ababemi eduze amaJuda na lowo nguBelzebule ungumbhuli Ngekathi angena eSamariya nowesifazane uyaphuma ukuyophuza emthonjeni noma akhe amanzi akhe, ngekathi uJesu ethi kuye, sifazane ngiphuzise, wathi akusilo isiko kini maJuda ukukhuluma nathi maSamariya, ngingowesifazane waseSamariya. Futhi wathi ukuba bewazi ukuthi bani obekhuluma kuwe, ubuyokucela kimi amanzi. Wakhuluma nowesifazane waze wathola lapho inkathazo yakhe yayikhona. Wayesethi, hamba ulande indoda yakho. Wathi, anginayo. Wathi, ubona isihlanu, nale onayo manje ayisiyo indoda yakho, usho kahle. Akashonga ukuthi wayengudevele noma uBelzebhule. Ngicabanga lokhu futhi, wayazi kakhulu ngoNkulunkulu kunamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye abashumayele Melika aziyo onkulu obubusuku. Wathi, mnumzane, ngiyabona ukuthi ngumprofethi ngokomoya ukujwayele ufundiswe khona. Siyazi thina maSamariya, siyazi lapho uMesiya efika uyositshela zonke lezi zinto. Kodwa ungubani na? Wathi, nginguye okhuluma kuwe.
She ran into a city of her own city, Samaria, and said, come see a man who told me the things that I've done.
Wagijimela emzini wakubo iSamariya, wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile. Akuyena yini lona kanye uKristu na?
And if the queen of Sheba would stand in that generation and condemn.
Futhi uma indlovukazi yaseSheba ibiyoma kuleso sizukulwane futhi silahle. Oh, ngizweni bantu. Uma indlovukazi yaseNingizimu uJesu wathi iyoma futhi silahle leso sizukulwane. Futhi sibe neminyaka yezinkulungwane ezimbili yokufundisa ngalokho. Futhi lapha wenza into efanayo kulobu busuku. Izokwenzani ngalesi sizukulwane lapho ifakaza na? Cabanga ngakho. Thina isisho ukuthi silungile futhi siya esontweni. Yini sono na? Ubungakholwa. Akulindaba ukuthi ukholwa kangakanani, ulunge kakhulu nje, ubungeke wenze lokhu lokho noma okunye. AbakaMohammed bayafana, abakaBuddha bayafana.
Religion is one thing, salvation is another. Religion.
Inkolo ingenye into, insindiso ingenye. Inkolo iyisembozo, insindiso iyisipho sikaNkulunkulu. Iyoma futhi silahle lesi sizukulwane ngani na? Yama ngekathi ibone leso siphiwo sikaNkulunkulu sisebenza ngomuntu, yathi lelo iqiniso futhi yemukela uJehova njengoNkulunkulu wayo. Kodake umtheno wehlisela umlayezo emva kwePentecost kubantu wokuzalwa, ukufa, ukuvuka kukaJesu, ukufika kukaMoya Ongcwele. Wo, uzokwenze njani uma uNkulunkulu enza ukuma kwakhe? Futhi uma wenza ukuma kwakhona? Lapha eminyakeni ethile edlule eMelika emaphakathi, kwakukhona umshumayeli ogama linguDaniel Greenfield omkhulu, umfundisi onamandla. Abaningi benu befundisi basesontweni uyifundile incwadi yakhe. Futhi ngobunye busuku waba nephupho, futhi ngalobu busuku obuthile ukuthi waba nephupho, wacabanga ukuthi wahamba, wafa futhi wenyukela ezulwini. Futhi lapho efika esangweni, umgcini sango uyaphuma, wayesethi, ubani osondela kule ndawo na? Futhi wathi, nginguDaniel Greenfield, umvangeli waseMelika. Wathi, umzuzwana nje mnumzane Greenfield, ngizobona ukuthi ngingakuvumela yini ungene uma igama lakho lisencwadini yami, kulungile. Wabheka incwadi, wabuya wayesethi, mnumzane, ngiyaxolisa kodwa igama lakho alikho encwadini, ufanele uhambe. Wo, wathi, impela unephutha, ngashumayela ivangeli, ngaphila impilo enhle. Wathi, impela igama lami lisencwadini. Ngiyaxolisa, washo, alikho lapha. Wathi, ngiza kwenze njani-ke na? Wathi, ungaledlulisa icala lakho esihlalweni sobukhosi esikhulu esimhlophe sokwahlulela. Awu, wathi, anginakuzikhethela, khona-ke ngifanele ngikwenze. Futhi wathi, kwakubonakala sengathi uqala ukuhamba emoyeni ngejubane lesabekayo, futhi wangena ebukhoneni bokukhanya. Futhi lapho kukhanya kwakuya ngokukhanya, waya ngokunenza ikhuphuka kancane. emva kwesikhashana ufike kumininse ukukhanya kwakungaveli kunoma iyiphi indawo ethize kodwa kwakumzungezile nje nxa zonke wo wathi umuzwa nje pho ukuma kulobo bukhona futhi kwaba khona iphimbo lavela ekukhanyeni laselithi ubani osondele esihlaleni sami sobukhosi na njengokuduma okukhulu kuphuma futhi athi oh unkulunkulu jehova ngingumvangeli udan greenfield ngijikisiwe emasangweni asezulwini futhi ngacelwa ukuba ngidlulise icala lami ebulungisweni bakho kuhle kakhulu wathi ngizokuvivinya ngomthetho wami wathi daniel greenfield wake waqamba manga na wathi kuleso sikhathi ngangicabanga ukuthi ngangikade okungenani ngiyindoda qothe neqiniso kodwa wathi oh khona-ke kulobo kukhona ngibonile ukuthi ngangikhulume into encane eningi eyayithi ayibe yigwegwe yayinencazelo kabili wathi yebo nkosi ngiwaqambile amanga wathi daniel greenfield wake weba na wathi uma noma yini ebengicabanga ukuthi bengiyoba yiyo bekuyoba qotho kodwa ebukhoneni balokho kukhanya ngakhumbula kuningi okuncane ukusebenzisana engikwenzile okwakusolisa mfowethu dadewethu ebandleni lakho ngakomakhelwane bakho ebukhoneni bomelusi wakho ungabonakala ukahle ngimpela kodwa linde uze ube sebukhoneni balokho kukhanya lokho kukhanya kuphelele wayesethi-ke wezwa iphimbo lifika futhi laselithi daniel greenfield ubulungiswa bami budinga ukuphelela ngabe wawuphelela empilweni yakho na wathi qabo nkosi ngangingaphelele futhi wathi ngangilungele nje ukuzwa lokho kuqhuma okukhulu kuza wathi kwakubonakala sengathi amathambo ami ayesehlukene futhi ngangiqhaqhazela sengathi angikwazi ukuyeka wathi ngase ngizwe iphimbo laliyiphimbo elimnandi kunawo wonke ngake ngalizwa wathi akekho umama owayengakhuluma kanjalo futhi wathi ngaphenduka ukuba ngibuke futhi ngabona ubuso bumnandi ukwedlula bonke ngake ngabubona futhi wathi wenyuka futhi wangigaxa futhi wathi baba yiqiniso lelo udaniel greenfield wayengaphelele empilweni yakhe kodwa yinye into ayenze empilweni yakhe wangimela phansi emhlabeni ngakho lapha ezulwini ngizommela ngiyamangala kulobu busuku mngane ngenkathi siseyiqembu labantu mhlawumbe sibhekene okokugcina njengabantu abasazofa uma ubungafa kulobu busuku ubani obekumela na ibandla lakho umelusi wakho umama wakho ubaba wakho na ake ngikwethule koyedwa uma nizommela kulobu busuku uzonimela ngaloo nkathi kucabangeni sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ngomkhuleko futhi ngaphambi nje kokuba sibe nalo mkhuleko ngifuna nithembeke ngempela abasha nabadala nobungcwele balo mzuzu awukaze uhlangane naye ubuso nobuso futhi wakhuluma kuye ngezono zakho futhi wazi ukuthi ukuthethelela izono zakho na ungahle ukuba ujoyine ibandla lokho kulungile ungahle ukuba ubhaphathizwe ngokwesivumo kholo sakho noma yini okunye noma ungahle ulazi lonke ikhathekizima lakho futhi ungahle ube yisifundiso esihle kakhulu sombhalo kodwa uyamazi na uma ungenjalo uzothembeka ngempela manje kuNkulunkulu na futhi uma ungakakwenzi noNkulunkulu ukhuluma kuwe manje uNkulunkulu umoya ongcwele okhona uma ekhuluma kuwe manje nje ethi mntwana uyazi ukuthi unephutha uma unokuhlaselwa yinhliziyo kulobu busuku futhi ufe uyazi ukuthi ubungeke ume ebukhoneni bami yemukele indodana yami manje Nangokuphakamisa isandla sakho uthi nje uNkulunkulu ngikhumbule ngifuna umusa wakho manje nangesandla sami ngiqonde ukuthi ngizokumela uma uzongisiza manje. Ningaze iphakamise izandla zenu kuso zonke esakhiwona uNkulunkulu kubusise wena wena ovulandi abasesite ezingakweso kunxele sami phezulu lapha phakamisa isandla sakho uNkulunkulu yiba lomusa ovulandi abasesite ezingemuva ungaze iphakamise isandla sakho omunye futhi uthi uNkulunkulu yiba lomusa uvulandi kwesokudla manje ungabi namahloni uma uNkulunkulu anibusise bodade uma ninamahloni ngami phambi kwabantu ngizoba namahloni ngani phambi kukababa wami nezingelo sezingcwele cabanga ngakho kunendaba ukuthi kuhle kangakanani ukuthi wenze kangakanani lokho ngeke kusho neyodwa into ebukhoneni bukaNkulunkulu kuphakathi kokuthi umele uKristu noma awumele uKristu. Izandla ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu beziphakamile bangabakhona nje abanye futhi okomzuzwana nje na sisakhothamise amakhanda ethu ngizocela umshayi wegani uma ezosinika nje indlela encane kwi-ogani amaKristu awakhuleke uNkulunkulu akubusise lapha dade wethu makungabikho muntu obukayo gcinani nje amakhanda enu ekhotheme manje mngane ebukhoneni bukaNkulunkulu ukwazi lokhu ukuthi ngelinye ilanga ngizadingeka ngime eduze kwakhe ngo futhi ngiziphendulele ngomlayezo kulobu busuku nawe uzokwenza futhi ngiyaninikela kulobu busuku ngomusa kaNkulunkulu uJesu Kristu osusa zonke izono zezwe. Ubungamela kulobu busuku ukuthi uzokumela ngalolu suku na uNkulunkulu akubusise mnumzane lapha yalokho kuhle. Omunye futhi ongaphakamisa isandla sakho bese uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi manje sekukuwe uNkulunkulu akubusise mnumzane lokho ngokuma okuhle uNkulunkulu akubusise phezulu lapha dade wethu ntombi uNkulunkulu akubusise mnumzane emuva lapho uNkulunkulu yazibona izandla zenu yiba nomusa kimi uNkulunkulu ngikudinga ngempela. Ngifuna ukusho ukuthi ze namakhanda enekhotheme wonke umuntu ekhuleka angekho waziyo omncane noma omdala ukuthi uhamba nini kodwa kwamiselwa kumuntu ukuba afe kanye bese ke kuba ngokwahlulelwa. Bekungeke yini kudabukise uma ukhuphukele lapho futhi wathola ukuthi ubunephutha na? uNkulunkulu kubusise lapha nenekazi uzozibona izandla zenu ngilinde umzuzu nje ungabi ngone sikofu thamba enhlizweni. Niyazi izwe libandla elibizwa kanjalo lidonsa inhliziyo yalo ngezinhlelo zethelevishini ezindala nomsakazo nohlelo olungahlingiwe futhi bafunda amaphepha bhuku amadala True Story inhliziyo yabo ize nje ibe nesikofu futhi ibe mnyama. Akusekho ukuthamba, azisekho izinyembezi, besifazana basakwazi ukukhophozela, akusekho amahloni phambi kwamadoda, akusona yini isikhathi esidabukisayo na, kodwa lokhu kuzofanele kufike ngaphambi nje kokuba isipuknik esithize, senze umsebenzi waso, uNkulunkulu wathi kuyokwenzeka. Wo uma ukuleso simo kulobu busuku ngane oyisoni cindezela indlela yakho ngale yakwa lokho futhi wemukela uJesu esikhathini esithile sedlule ngangikhuluma nentombazane ngezwa ngiholeleka ukuba ngisho ukuthi izo kuyo ngase ngithi tete wethu emva kokuphela kwenkonzo ngathi ungeza kuKristu na yathi ngingowebandla futhi uma bengifuna umuntu ozokhuluma nami bengizotshela umeli usona nomqondo othize yathi ungazami uke ungiphoxe ngathi kuhle kakhulu ngiyaxolisa akekho wazi lokhu ngaphandle kwakho nami bengingaqondile kokuphoxa ngibuze wena kuphela ngoba ngithe ngizizwe ngiholeleka ngimi ecelile kwesihlahla esidadlana sembali ngasesontweni lamabhaptist ezanze eNashville eTennessee. Angibukhohlwa neze busuku umoya uvunguza inyanga ikhanya futhi yaphakamisa izindebe zayo ezincane ezipendiwe nekhala layo elincane futhi yagigitheka yahamba yahlangana nesigejane sabafana. Cishe ngemva konyaka ngedlule edolobheni elifanayo ngangisezansi lapho nginomkhankaso futhi lapho ngihamba ngehla ngesitaladi ngabona intombi ihamba yehla ngesitaladi iziketi zayo zizimbi kabi. Ngayibuka ngase ngicabanga impela akusiyo leyo futhi ngaphenduka ngase ngiqala ukuyilandela. Yangibuka lapho bedlula ngayifica yathi hello mshumayeli ngathi unjani awusuye u yayisithi nginguye yama yasefaka isandla ephaketheni layo yakhipha usikilidi yathi yiba nawo ngathi ngiyakudabukela yathi awu mhlawumbe ungaphuza kancane ebhodleleni lami na ngathi uyihle yakwazi lokhu na idikoni ebandleni futhi yathi kukhona ngifuna ukukutshela khona mshumayeli uyakhumbula ngalobo busuku wakhuluma kimi ngakuleso sihlahla na ngathi angisoze ngakukhohlwa yathi lolo ngakulubizo lwami lokugcina futhi nakho ukuphawula lokho lowo omuhle owesifazane osemusha akwenza wayengene kule nto yomculo okuzibinya wesimodeni futhi yathi mshumayeli inhliziyo yami inzima kakhulu ngize ngibone umphefumulo kamama wami uthi oseke esogweni njengepanikuku futhi ngiwuhleke usuvele weqe umugqa phakathi komusa nokwahlulela wo ungakwenzi mngane bantu abasha ningememukele uKristu kulobu busuku sisalindile nje umzuzwana kade na phakamisani izandla zenu nizokwenza na uthi yiba uNkulunkulu akubusise lokho kuhle lokho kuhle abanye abaningi baphakamise izandla zabo kuhle asikhulekeke
eternal and blessed God
uNkulunkulu phakade nobusisiwe wazi ukuthi lokho nje akusikho ukuma kulomhlangano kulobu busuku izwi likaNkulunkulu selishunyayeliwe nomoya ongcwele ukhona futhi kulotshiwe akekho ngeza kimi uma baba wami engamdonsi kuqala izandla eziningi ziphakamile lokho kukhombisa ukuthi benze isinqumo isayensi ithi izandla zabo zifanele zilengele phansi kodwa kukhona umoya kubo oshaye indiva imithetho yesayensi futhi baphakamise izandla zabo esinqumweni kumenzi wabo bayizipho zothando zikaNkulunkulu futhi bayizipho zothando kuKristu uNkulunkulu azinika uKristu akukho muntu ongabahlwitha esandleni sakhe wena baphe ukuphila kuphakade futhi uyakubavusa ngosuku lokugcina siphe Nkosi ukuba imiphefumulo yabo ibe mnandi futhi ibe nojingo bukhona bukamoya ongcwele baze bakhululwe ngukufa futhi bangene ebukhoneni bukaNkulunkulu bembozwe ngegazi lakhe bagezwa futhi benziwa baba basha futhi Nkosi uNkulunkulu makuthi umoya ongcwele wenze lokho njengamanje futhi ubethule enkosini uJesu njengabangcwelisiwe
We ask that in his name and for his glory. Amen.
Abantu ababhaphathiziwe emzimbeni kaKristu, siyakucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen. Asicule ivesi elilodwa nje lalelo msindisi msindisi yizwa ukukhala kwami ukuthobekile bangake ozizwe kahle ngempela na phakamisani izandla zenu nje niyezwa ukuthi uNkulunkulu lapha na anibuthandi nje ubukhona bukamoya ongcwele na manje ngokusile ngempela ngenhlonipho yokuzithoba nangokomoya asiphakamise izandla zethu nje futhi sicule iculo elidala lika Fanny Crosby eliyigugu msindisi msindisi yizwa ukukhala kwami ukuthobekile Lapho babiza abanye ungangedluli wena ungumfundlana wayo yonke induduzo yami ngaphezulu kokuphila kimi ngubani nginayo emhlabeni ngaphandle kwakho na noma ngubani ezulwini ngaphandle kwakho na asilicule manje Nimthandi nje na lesi isikhathi umlayezo usuphelile manje sekuyisikhathi sokukhonza asiculele lihubo lidala likhazimulayo lebandla ukholo lwami lubheka phezulu kuwe wena uwundlu laseCalvary sindisi waphezulu manje ngizwe ngisakhuleka susa lonke icala lami futhi makuthi mina kusukela kulolu suku ngibe ngowakho wonke Banga kiyola ziyona, asilicule ngomoya manje, wokukhonza, nisakhonza inkosi nje manje, kulungile. Kuyiloko kwaphuma kanjalo angazi noma ukhona yini olibalayo esakhiweni abe befanele baphakamise izandla zabo nje emizuzwane nembali edlule ukuthi manje ufuna ngempela uNkulunkulu ukuba akwenzele ukuthile phakamisa isandla sakho uzokwenza na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akenze imaphutha niyazi uNkulunkulu akubusise dede wethu kangathi angakupha lokho niyabo uNkulunkulu akenze imaphutha uphelele kukho konke ukwenza kwakhe uma nje sizolandela ukuhola kukamoya Manje ukholo lwami lubheka phezulu kuwe kulungile mfowethu uma uthanda wonke umuntu ndawonye manje kulungile Asiphakamise izandla zethu manje. Kukhona kwethize ngokukhonza emoyeni ububele nobumnene bejuba umoya ongcwele kuletha ukuthula nje ngiake sicule linye ivesi lalelo bekani kuye nje manje
Be thou my guide, in darkness turn to day, why sorrow give away, nor let me ever stray.
Nkosi uNkulunkulu njengoba umculo uphuma kamnandi nabantu behamisha leli culo lidala linomusa obaba bethu abaliculo eminyakeni edlule osewenyukele enkazimulweni nasebukhoneni bakho izingelosi mazithathe isikhundla sazo izindawo zazo kulobu busuku kule miqa yabantu futhi usisize manje ukuba siqonde ukuba khona kwakho ezindaweni zonke
The presence of the Holy Spirit.
Ubukhona bukamoya ongcwele futhi siphe inkosi sifiso sethu enhlizweni yethu.
And may when we get ready to leave the building tonight.
Futhi kwangathi lapho sesilungela ukusuka esakhiweni kulobu busuku, kwangathi singakwazi ukusho njengalabo ababevele emawuse emva kokuvuka kokuqala bahamba endleleni bekhuluma ngombhalo noJesu wabonakala. Futhi babengazi ukuthi wayengubani kodwa wahamba nabo futhi wabaduduza ngombhalo usuku lonke. Futhi lapho sekufika isikhathi sasebusuku bangena ngaphakathi endlini futhi bamcela ukuba angene yilokho esikwenzile Nkosi. Futhi ngekathi usuvale umnyango futhi wahlala phansi nabo wenza into ethize njengoba nje wenza ngaphambi kokubethelwa kwakho. Baqonda ngaleso simangaliso wasenzayo ukuthi kwakunguwe futhi wanyamalala emehlweni abo kodwa ngokushesha bagijima base bethi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na. Baya kwabo kubo futhi bamemezela ukuthi babembonile yena lowo Jesu owayekade bethelwe owayesevukile futhi wayenza izinto ezifanayo azenza ngaphambi kokubethelwa kwakhe.
Lord, do the same for us tonight. Granted, give us.
Kosi senzele ukufanayo kulobu busuku siphe khona siphe umbhalo manje futhi usebenze moyo ngcwele ngalombhalo ngokuba siyakucela egameni lika Jesu. Amen.
Now, if you will for a few minutes be real quiet.
Manje uma nithande imizuzu embalwa thulani ngempela.
How many that's in divine
bangaki osebukhoneni bobuNkulunkulu ongakaze abeke omunye wemihlangano yami ngaphambili na ake sibone izandla zenu he amapercent angabashuma isishaga lolunye esixuku.
I suppose Dr. Vale tonight.
Ngiyathemba Themba uDokotela Vale kulobu busuku. Angisuye umshumayeli. Niyakwazi lokho kodwa uNkulunkulu unginike enye indlela yokusebenza nebandla lakhe futhi lokho kungesiphiwo sikaMoya ongcwele. Futhi ngizoninika umbhalo okungukuthi mhlawumbe unitshelile ngeminingi bangaki okwaziye lokho uJesu washo qobulo wakhe ukuthi wayengenze lutho ngokwakhe kodwa lokho abone ubaba ekwenza na uJohane ongcwele wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye.
Then Jesus never did one miracle until he saw.
Kodwa ke uJesu akazange enze lesisodwa esimangaliso waze wabone ubaba ekwenza ngombono wokuqala ngokwezwi lakhe kunjalo. Ngenkathi uFilipi efika kuye wahamba walanda uNathanayeli wayesembuyisa wayesetshela uNathanayeli ukuthi ubani ababemfumene noNathanayeli akakukholwanga kodwa ngenkathi engena ebukhoneni bukaMesiya uJesu athi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Wayengaba ngumArabhu, wayengaba ngumGreki, wayengaba yini noma yini enye, bonke babegqoka ngokufanayo kodwa uJesu wayazi ukuthi wayeyiJuda futhi wayeyindoda eqotho nelungile. Nendoda yathi kuye, ungaze nini rabi na? Wathi ungakabizwa nguFilipu phansi komuthi ngakubona lokho uqhele ngamamayela ishumi nanhlanu ngayizolo. Futhi ngekathi yenza lokho wathi rabi, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli. Watshela abehlukene bangaki owaziyo ukuthi yileyo ndlela azimemezela ngayo yena uqobo ezinsukwini ezadlulayo na bangaki owaziyo ukuthi wethembisa ukuthi imisebenzi ayenzayo ibandla lakhe liyoyenza futhi na. Kuse isikhashana nezo lingabilisa ngibone nokho niyongibona nina ngokuba ngileso yisabizwane somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe futhi njengoba ubaba engithumile kanjalo ngiyanithuma.
The father that sent him.
Ubaba owamthuma wahamba naye futhi waye kuye uJesu othuma ibandla uhamba nalo futhi ukulo. Bangaki waziyo ukuthi lowo Jesu owaye lapha emhlabeni waye yingelosi yenkosi eyayisenzike nemlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli bedabule ehlane na. Zonke izitshudeni zeBhayibheli ziyakwazi lokho. Wathi bathi ungumuntu ongakabi neminyaka engamashumi amahlanu ubudala lokho futhi uthe ubone u-Abraham na siyazi manje ukuthi ungudeveli. Wathi engakabibiko u-Abraham ngikhona naleyo kwakuyinsika yomlilo eyayisesihlahleni eyakhuluma noMose ngenkathi elapha uNkulunkulu kuKristu wahlanganiswa koyedwa umzimba obizwa ngoJesu. Kwase kuthi ke ngenkathi esebenza emhlabeni futhi wenza izinto azenzayo wathi ngavele kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu ngabe kunjalo na manje ke noma ngabe waye yini ngaphambi kokuba abe inyama wabuyela kukho lokho kuhambisana nezwi lakhe. Emva kokufa kwakhe kumbelwa nokuvuka nokwenyuka uPaulo uSawulo njalo wayesendleleni yakhe ebheke eDamaseko ukuyobopha abanye abantu ababebanga umsindo omkhulu futhi beqhubeka. Ngakho ngaphambi nje kokuba afike eDamaseko ngabakhona ukukhanya okukhulu okwakhanya ebusweni bakhe futhi kwamphuphuthekisa. Nephimbo lamemeza lathi Sawulo Sawulo ungihluphelani na? Wathi Nkosi ngubani na? Wathi nginguJesu ngabe yiqiniso lelo na? Khona ke wayesebuyele emuva insikini yomlilo futhi ngabe kunjalo na uvela kuNkulunkulu waya kuNkulunkulu. Manje uma sibona lokho kulesi sithombe njengoba ngisho ngizifihle akusi mina nguye banitshela ngakho kulaphe Washington DC njengesidalwa esingaphezu kwemvelo kuphela esake sathetshulwa kuwo wonke umlando womhlaba. Manje uJesu wathi mina ngingumvini nina ningamagatsha. Manje umvini uthela isithelo, igatsha lithela isithelo, futhi igatsha ngokuqinisekile lizothela isithelo somvini. Ngabe yiqiniso lelo na? Kufakelwe kumbe noma kungaba yini kuzofanele kuthele ukuphila komvini ngoba uphila emvinini. UJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina niyakuyenza nani? Awukhona-ke uma nihlala kimi nezwi lami likini, celani nikuthandayo futhi niyakuphiwa. Manje-ke qaphelani, ngabe isihlahla samapentshisi singathela amapentshisi na? Umvini womagilebhisi uyothela amagilebhisi, ikhabe liyothela ikhabe. Umoya kaKristu uzothela ukuphila kukaKristu. Ngabe umbhalo uthi unguye izolo namuhla naphakade na? Uma azimemezela yena uqobo ngaleyo ndlela, njengoba sisanda kusho phambi kwamaJuda namaSamariya, futhi akwenqabele ukuba kwenziwe kwabezizwe iminyaka ezinkulungwane ezimbili yesayensi yezenkolo yebandla labezizwe. Niyabona ukuthi sikuphi, kodwa akabophezelekile yini ukuzimemezela yena uqobo okufanayo kwabezizwe njengoba enza kubona? Njengoba ngishilezele busuku, uNkulunkulu akatholi noma yibuphi ubuhlakani. Isinqumo sakhe sokuqala siphelele futhi singwene phakade lapho isehlakalo sivuka noNkulunkulu othatha isinyathelo, futhi leso sihlakalo esifanayo siyovuka futhi. uNkulunkulu uzofanele enze ngendlela efanayo njengoba enze kokuqala. Kungenjalo wenza ngokungesikho okokuqala, angeke ehluke, uzofanele afane. Ngakho ake nginini-ke omunye umbhalo manje, into ethize ifika enhlizweni yami. Izoloku sihla sibize amakhadi omkhuleko enhla lapha, abantu abebe namakhadi anezinombolo kuwo, futhi benyukela emsamo nenkosi yeNkulunkulu ibelapha ukwazisa nokuphulukisa abantu njengoba nje yenze kuqaleni. Wonke lowo obelapha ukubona lokho, phakamisani izandla zenu owaziyo ukuthi lokho kuqinisile. Ngizoninika omunye umbhalo kulobu busuku, futhi sizo okwehlukile, inkosi Thanda. Manje kwakukhona omncane wesifazane obuthakathaka ebhayibhelini owacabanga futhi wakholwa, nokho ngaphandle kokumbona ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu. Ngakho niyabo ngokusondela kwakho kuNkulunkulu okuletha imiphumela. Njengoba ngishilo, kukhona umRoma owabeka indwangu ekhanda lakhe futhi wamshaya ekhanda ngenduku. Wayesethi, wena profeta, noma usitshele ukuthi ubani okushayile sizokukholwa. Akazange ezwe noma yimaphi amandla. Kodwa kwakukhona isifazane omncane owacindezela esixukini futhi wathinta ingubo yakhe, ngokuba wathi, uma nje ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda. Owesifazane omncane owayekade nomopho iminyaka eminingi, akukho okwakungamsiza. Futhi ngenkathi emthinta wasuka wangena ezethamelini, mhlawumbe wahlala phansi noma wasukuma, angazi, kodwa empeleni waye phandle ezethamelini zabantu. UJesu wama wayesethi, ubani ongithintile na? Bangake waziyo ukuthi lowo ngumbhalo na? Ubani ongithintile na? NoPetro mkhuza wathi, ngani? Wonke umuntu uyakuthinta. Ngamanye amazwi bembambatha futhi, njani na? Ngiyajabula ukukubona Rabi, ngabe uzele imvuselelo na? UPetro wathi, wonke umuntu uyakuthinta, kungani usho izinto ezinjalo na? UJesu wathi, kodwa ngibe buthakathaka, kuphumile amandla kimi. Futhi waqalaza waze wathola usifazane omncane. Futhi wathi kuye, inkathazo yakhe ukuthi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile, ngabe kunjalo na? Bangake waziyo ukuthi uJesu Kristu kulobu busuku ngokwethestamente elisha, incwadi yamaHebheru, ukuthi manje ungumKristu omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu na? Awu, uma enguye izolo namuhla laphakade, futhi uma engumKristu omkhulu ongathintwa, ubengeke yini adingeke kuba enze ngokufanayo akwenze izolo na? Bangaki abebeyokukholwa lokho na? Nguyena izolo. manje obuyodingeka kwenze bekungaba ukumthinta ngokukholwa kwakho njengoba ukwenza usifazane hayi ngezandla zakho kwakungesizo izandla zakhe azizwayo kwakungukukholwa kwakhe akuzwayo futhi waphenduka futhi uma esenguye kulobu busuku phakathi lapha insika yomlilo efanayo uma lena kunguye isithombe sakhe futhi uma kunjalo iyofakaza ngaye Uma kungenjalo ngeke ngokuba uNkulunkulu ufakaza ngeziphiwo zakhe uqobo amaHebheru 11:10 asho njalo manje futhi uma engumpristi omkhulu futhi asibizi muntu phezulu lapha emsamo wena nje phandle lapho ezethamelini nakuvulando sesiteze noma ngabe yikunikuphi uma uzokholwa uNkulunkulu ngayonke inhliziyo yakho ungangabazi nekancuwe enhlizweni yakho kodwa nje mthinte uzokwenza kulobu busuku ngokufanayo nje njengoba enza ngaleyo nkathi noma akasuye onguye izolo namuhla laphakade yebo bangane kude kakhulu ukuthi nje isayensi yezenkolo nokwakha amasonto futhi sinamahlelo futhi sibhaphathiza abantu phambili emuva phezulu phansi kathathu noma yini njalo njalo
what good does our theology do if it doesn't produce the Christ
Lokho akusho lutho isiza ngani isayensi yethu yezenkolo uma ingavezi uKristu na uyaphila futhi uma ezokwenza into enjalo kulobu busuku bangaka bazomthanda futhi bamkholwe futhi bamebukele na phakamiselani izandla zenu kuye wazi wonke umuntu angiziboni zonke izandla zenu kusobala Inkosi nibusise manje ngicabanga ukuthi wonke umuntu ophambi kwami asazane uku bangake waze ukuthi angikwazi na Phaka mise sandla sakho ukuthi angikwazi kuphela engibaziyo ngilomfowethu wami lapha angikwazi ukubiza uHigh Cloud noma uMacleod noma ukuthile ukufana nalokho igama lakhe sino Hugh Cloud eJeffersonville ngiqakele loyo bekungesiye uMacleod
Dr. Vale, Brother Sweet, that's all that I know.
Udokotela Vale, umfowethu Sweet, yilowo kuphele ngemaziyo. Kodwa inkosi uNkulunkulu nazi nonke. Futhi manje umlezi wami ubuyo siza ngani kulobu busuku ukukutshela ngosifazane wafika kuzobona isiphiwo uNkulunkulu ayesifake kowesilisa uSolomon esizosilahla ngecala leso sizukulwane ngoba uJesu wayelapho futhi uzisho ukuthi uyafana embhalweni wakhe uma ingafiki futhi yenze into efanayo kulobu busuku bengaba kanjani ukulahlana kodwa uma ekwenza futhi khona ke ungamkholwa khona ke uzolahlwa Ngokuba ingakho asilahla leso sizukulwane ngokwenza yona impela into efanayo engikhuluma ngayo ngaye manje manje ngifuna nonke nikhuleke futhi nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu ngawo wonke umphefumulo wakho wonke amandla akho ukuthi uNkulunkulu khona futhi manje ningayaluzi manje ngiyacela hloniphani ngokuzithoba ngempela nje lokho kuzoba kude ngaleya kuniletha emsamo Bangani lapha ongenawo amakhadi emkhuleko ake sibone futhi uyagolana ngifuna kubona nje ngeke kwaba khona indlela yokusho ngeke ngasho nge noma ngaphandle kwamakhadi emkhuleko wena nje kholwa futhi uNkulunkulu impela uzowuphendula umkhuleko
Jesus said if thou canst believe
uJesu athi uma ukholwa nje wonke umuntu uyahleliphe ngokuzithoba futhi athinte nje
say lord god say this in your prayer lord god
uthi inkosi uNkulunkulu yisho lokho emkhulekweni wakho inkosi uNkulunkulu makuthi mina oh inkosi ngiyadinga
I love you I believe what the man says is the truth
ngiyakuthanda ngiyakholwa ukuthi okushiwo yindoda kuyiqiniso ngoba kuvela eBhayibhelini Futhi iTestamente nelidala ngenkathi libaneka kwiUrimi neThumimi kwakuyiqiniso iUrimi neThumimi yanga lolu suku isivikelo sesifuba sika Aaron isihambile kodwa uNkulunkulu unenye iUrimi neThumimi izwi lakhe Futhi uma kubaneka kusuka ezwini lakhe kuze kuwe khona ke kuyiqiniso Uma ukholwa hloniphani ngokuzithoba nje nifinyelela phezulu ngokukholwa futhi nithi Nkosi uNkulunkulu uKristu omkhulu ngiyagula futhi ngiyadinga
touch me, Lord, and I'll never doubt.
Ngithinde nje inkosi futhi angeke ngisangabaza kuzosusa konke kwesaba kimi futhi kuzongisiza.
See, it's anointing. I'm waiting and you're waiting.
Nebo lulu gcobo ngilindile futhi nilindile kukhona kumele kwenzeke noma izwi linephutha noma nginephutha.
The Bible said so it would make the word wrong too.
Ipepeli lasho njalo ngakho kuyokwenza izwi libe yiphutha futhi wakwethembisa.
I'm trying to just watch. It's the angel of the Lord.
Ngizama nje ukubuka yingelosi yenkosi ukukhanya engikubhekile kuza kubuntu lapho ngiyabhekisisa nombono uza.
The same God that lived in the days gone by is the same God today.
UNkulunkulu ofanayo waphila ezinsukwini ezedlulayo unguNkulunkulu ofanayo namhlanje. Sibe sekukhonzeni nginequliso ukuthi amaKristu angangithokozela ngimi lapha.
Please now, real reverend. Feel reverend. Be real quiet. Don't move around. You interrupt.
Ngiyacela manje hlaliphana ngokuzithoba ngempela, hlaliphana ngokuzithoba nithule ngempela, ninganyakazi niyaphazamisa yilokho okulimazayo.
Surely the God of heaven will overrule.
Impela uNkulunkulu wasezulwini uzobusa, uyalwazi uthando lwethu nokukhonza kwethu.
Lord, I just preached the word God.
Nkosi ngisanda kushumela izwi uNkulunkulu anginasibopho ngezwi ngilesibopho nje sokusho lokho okushilo futhi ngicela wena ukuba wenze lokho owakwenza ngekathi usemhlabeni ukuthi laba bantu amaKristu amaningi amahle lapha kulobo busuku akukholwayo Nkosi uma nje ubungasenzela khona kanye.
Just let the people know by a true token that you're alive. Speak to some heart, Lord, find faith here somewhere.
Nje yazisa abantu ngophawu lweqiniso ukuthi uyaphila. Khuluma kwenye inhliziyo Nkosi, thola ukukholwa lapha ndawo.
Reverently, here it is. The angel of the Lord.
Ngenhlonipho yokuzithoba nansi ingelosi yenkosi lenga phezu kwenenekazi khona lapha ngakwesokunxele sami.
She's suffering with trouble with her feet and her legs.
Lihlushwa inkathazo ngezinyawo zalo nemilenze yalo kunjalo. Ngabe lokho Nkosikazi Chilton igama lakho lelo akusilo na yema ngezinyawo zakho angikwazi ngiyakwazi na ngikaze ngikubone impilweni yami uphulukisiwe. Uthinte umpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bakho.
Oh how we thank our Lord. Be real reverend. Somehow the light still
ain't. Usiyibonga kanjani inkosi yethu manje ehlaniphani ngokuzithoba ngempela ngandlela thize ukukhanya kusalokhu kulenga kwesifazane behlezi lapho ekhuleka inkosi makube yimi uma lokhu kunjalo vayizela isayisandla sakho emuva naphambili nenekazi ukuze bakwazi ukukubona nakho lapho khona uNkulunkulu ezulwini uyazi ngebhayibheli lami angikaze ngimbone isifazane empilweni yami ubeyomazi kanjani nokuthi ibiyini inkathazo yakhe nokuthi ubengubani na uma lokho kungesiyo into efanayo ayenza ibhayibhelini khona-ke angilazi ibhayibheli bangaki okukholwayo na thanini amen kuhle hlaniphani ngokuzithoba niza kubona kwiningi uma inkosi ithanda manje phezulu kovulandi abasesitezi qhubekani nikhuleka macala onke akule ndaba yokuthi ukuphi qhubeka nje ukhuleka ngandlela thize lokho kukhanya kusalenga phezu kwesifazane kodwa ngenye into ethize engalungile.
No, it isn't. It's the next woman to her.
Khabo akusikho ngowesifazane olandulayo kuye nalowo wesifazane onesimile ebeleni. Kunjalo nenekazi yima ngezinyawo zakho umzuzu nje ukuze ngibambe umoya wakho naleso simila sisemeleni lakho leso kungcwele kunjalo unkosikazi Woodward buyele ekhaya futhi usinde ungesabi ngalowo mdlavuza uJesu Kristu uphulukisa abagulayo nabahluphekile. Uma ukholwa nakho kuya enenekazini elincane elithe ukuba lidala linemigqa emincane ezungeze isigqoko salo lihlezi icishe nje imigqa emibili ngemuva kwalapho kwehlela kulo ngalesi sikhathi lishushwa inkathazo yenyongo. Uyakholwa nenekazi ukuthi inkosi izokuphulukisa ekupheleni kohluna? Unenkathazo yenhliziyo futhi uhlezi yebo mem. Uyakholwa ukuthi uya kusindisa na? Ubukhuleka isizathu ungangithelanga ubukhuleka ushushwa inkathazo yenyongo nangenkathazo yenhliziyo kunjalo phakamisa izandla zakho uma lokho kunjalo ubuhlezi lapho ukhuleka. Bekuyinto ephindwe kabili inenekazi lihlezi eduze kwakho linenkathazo yenyongo nalo lihlezi eceleni kwakho yimanga ezinyawo zakho nenekazi ngoba sekunishiyile nobabili amen sekuphenduke kwakhanya.
What did they touch? They touched the high priest.
Bathintene na bathinte umpriste omkhulu awu baqhele ngamayati angamashumi amabili kusuka kimi akusimina nguKristu.
He bears record of himself. He's the high priest. He still lives tonight.
Uyazifakazele na uqobo ungumpristo omkhulu usaphila kulobubusuku.
You are praising the Lord sitting there, sir. You have diabetes.
Udumisa inkosi uhlezi lapho mnumzane unesifo sikashukela ngikwazi ngiyakwazi na yima ngezingayo zakho umzuzu nje hlala khona lapho nje.
There's something wrong in your diabetes.
Ukukhona kungalungile kuwe ya isifo sikashukela ukukhona kungalungile egazini lakho uyangikhole ukuthi ngingumprofeti wakhe noma inceku yakhe ngayo yonke inhliziyo yakho na ngiyakukholwa lokho angeke ngikuphulukise mnumzane anginendlela yokukuphulukisa kodwa uthinte into ethile elethwe uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo impela. Awusuye owakuleli dolobha, awusuye owakuleli dolobha, ngowasendaweni ebizwa ngePittsfield, eMaine, kunjalo, igama lakho ngomnumzane Silas Perkins, kunjalo impela, isho kanje inkosi kunjalo.
Do you believe? Go home and be well then. Accept your healing and go home and be made well.
Uyakholwa na hamba uye ekhaya futhi uphileke yemukele ukuphulukiswa kwakho futhi uye ekhaya futhi uphiliswe.
A little lady there with a little thing on her dark dress.
Inenekazi elincane lapho linento encane engutsheni yalo emnyama lihlushwa yizilonda emathunjini. Futhi uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe inceku yakhe na nawe futhi unemithambo oqhansile uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho uyakholwa manje na sinda. Uma uJesu Kristu uma unokukholwa okwenele ukumthinta impela unokukholwa okwenele ukumemukela manje.
If thou canst believe.
Uma ukholwa ucabanga uhlezi lapho ukukhuleka naleyo nkathazo yaqolo uhlezi lapho mnumzane na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa kukhona uyakholwa na sukuma futhi ukwemukele.
Do you believe?
Uyakholwa na? Ukhona inenekazi lihlezi phambi kwakho liphakamise isandla salo kanje lihlushwa yenkathazo yesifuba. Kunjalo ukhulekela umnyeni wakho ohlezi eduze kwakho naye uyaphuza ufuna ukwedlula kunjalo. Oh lowo ngu isho kanje inkosi lokho bekungeke kube yikho uma bekufanele kunjalo. Nomzane kwamukele manje leyo nto izohamba awufuni ukwenza lokho ungumnumzane ohloniphekile kakhulu kulokho mkholwe. Bangaki kini abakholwayo ngayo yonke inhliziyo yenu na uyakholwa ukuthi ubukhona bakhe bulapha na khona ke uKristu owama futhi wathi indlovukazi yaseSheba iyoma ngezinsuku zokugcina futhi isilahle isizukulwane ombonile enza lokho futhi nangu ukhona ekupheleni kunyaka wabezizwe enza okufanayo. Manje akukho muntu ongakuphulukisa. Ukuphulukisa sekuvele kwenziwe nguNkulunkulu, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Into kuphela noma ubani angayenza ngokukuthola wemukele into ethize asevele eyenzile. Niyakukholwa lokho na umbhalo uyasho lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Ngabe kunjalo na? Awu mangaki amakholwa esinawo na? Phakamisani izandla zenu bese ke nibeka izandla zenu phezu komunye nomunye. Uma ningamakholwa asikufakazise kuNkulunkulu ukuthi uyikholwa phezulu kovulanda basesitezi. Wena mnumzane onaleyo nkathazo yendlala yesinye uhlezi khona lapho ngakuleyo nsika sekuphelile konke manje ungayekhaya sekulungile. Lelo nenekazi elincane lapho elinaleyo TB sekuphelile.
Don't you understand?
Wo aniqondi yini ukuthi ubukhona bakhe bulapha na usebukhonela ibuka uNkulunkulu ophilayo hayi umuntu kodwa uNkulunkulu wangempela ongaphilanga kuphela iminyaka yezinkulungwane ezimbili edlule kodwa ophila kulobusuku khona lapha kulobubukhona manje. Wo Nkosi uNkulunkulu uyazibona izandla zabo zibekwe phezu komunye nomunye futhi ngikhulekela ukuthi uzobapha ukukholwa yini enye ubungayenza Nkosi na? Uzimemezela wena uqobo ukuthi ulapha futhi ngicela ukuthi amakhulu amandla azenzekelayo kamoya ongcwele azongena ngamandla kulobo bantu khona manje futhi aphulukise wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu. Sathane usubathumbile isikhathi eside kakhulu kodwa uyatyalulwa kulobu busuku. UJesu yeza masinyane ebandleni futhi zama ukubanika ukukholwa koshwitho. Phuma kulezi zethameli wena moya kadevelo ozibophile, ngiyakuyala ngoNkulunkulu ophilayo ukuthi uphume egameni likaJesu Kristu. Wonke umuntu lapha akunendaba ukuthi ukhubazeke kanjani noma ngabe ubuyini. Uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu ulapha futhi ukhona, sukuma ume ngezinyawo zakho. Angikhathali ukuthi ungubani, sukuma vayizelise izandla zakho ezikhubazekile emoyeni.
Now it's all over. You are healed in the name of the Lord Jesus Christ.
Manje sekuphelile, usuphulukisiwe egameni leNkosi uJesu Kristu.